Flow. BC Bobbele. The real on the beat. Let go.
Queen in my face, quelling his soul. Wipe on my stress, long time before. Who see the rest? I am a fully core. BC Babylon, no money get K Flow. Give me tight to turn a whole life. I'm in the mullet, to go alright. Wipe on my stress, long time before.
Yo, squad in peace. Yeah, I talk before. I'm the man who kick, bila kuteka liso. And now I'm grinding, make you money, be so much kwa do. All ten and above, they all wearing the top. All bila my buff, ni akili kichwani. Kichangana skills, I'm not do it for fun. You know, mekuja kwa chic, just a matter of time. Na si vizuri kuforce, ni kwa nasoma ramani. Nowadays nana kulisha mi matango. Fat nyendo zangu sijifanya ham nazo. Nanga ina pa, at least upige chabu. Okidumo unasimama na kufa kama mshuma. Hina fast, guide and nipa mimi. Sina ubaguzi wa jinsia, wa umri ama dini. So support it tunombeni, safari ndo shanza hivi. Nye watu na ipo chizinki waona kwenye show. Kutu chaba kazi stage inaona raha sana. Na shangwe ziki zidi ndo na rap sana. Na shangwe ziki zidi ndo na rap sana. Sina kazi nyingine, mina ish kwa ku rap sana.
Quelling his soul, wipe on my stress long time before. You see the rest, I am a fully core. Easy Babylon, no money get your flow. Keep me tight, touch on a whole life. I'm in the mullet, to go alright. Wipe on my stress long time before. You see the rest, I am a fully core.
Sina nyota ye chips wenye mnajunea. Inkomoneze repeat ama ukadabi there. Na waza mingi ni mkapo japo inwapiti. Wambiri tatu wakuna wepesi nige ndo mbizo na kaza. Na kuja kama fuliko na navu basi kaladu. Kimri mdogo lakini watazimu wanapata gazabu. Na kukari we bitch wata niwafunze adabu. Kweli kwa sasa napata ingaba kidogo na zidi kukaza na swezi kusawi bada. Kweli ni mola menipa kipaji na mini mkinipa support. Nda zidi kukaza ndafika tumbari one day. Wacha kubana wewe. Kile mola mepanga wezi ipangua I say. Na mini hii ndo time. Niteke soko landani. International ndo nini. Ngoja ntakupa habari. Hina fast. Guide and nipa mimi. Sina ubaguzi wa jinsia. Wa umri ama dini. So support it tunombeni. Safari ndo shanza hivi. Nye watu na ipo chizinki waona kwenye show. Kutu chaba kazi stage inaona raha sana. Na shangwe ziki zidi ndo na rap sana. Na shangwe ziki zidi ndo na rap sana. Sina kazi nyingine. Mina ish kwa ku rap sana.
Kwenye soul. Wipe on my stress long time before. I am a fully core. Easy Babylon, no money get your flow. Keep me tight, touch on a whole life. I'm in the mullet, to go alright. Up on my stress, long time before. Easy the rest, I am a fully core.